sema kumuacha siwezi. Akanifanyia ushenzi. Nikachukia mapenzi. Leo kanza kunita bebe.
Ananiita bebe.
Ili ananiona mibwege.
Ananiona bwege.
Anajilegeza lege. Anataka tena mshede.
Kongoza kongoro. 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 Kongoza kongoro. 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 Kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi, wanini.
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 Kongoza kongoro. 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 Kongoro.
Ndio basi.
Ndio basi tena.
Haunipati.
Haunipati tena.
Oh, ndio basi.
Ndio basi tena.
Haunipati.
Haunipati tena.
Na ukoko kujitumisha mesemi. Na ukoko kunita ita baby. Na ukoko kujitumisha mesemi. Aikoko kunita ita baby.
Oya kanza kunita bebe.
Ananiita bebe.
Ili ananiona mibwege.
Ananiona bwege.
Anajilegeza lege. Anataka tena mshede.
Fokoza kongoro. 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 Fokoza kongoro. Kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi, wanini.
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 Kongoza kongoro. 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 Kongoza kongoro. 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 Kongoro.
Comic Slicer.